loko ndzi ehla nkova ankova wa miringo moya wa xikwembu wa ndzi chavelela loko ndzi ehla nkova ankova
that you can make me